Transmitted in Pain Podcast.
Oh, DJ, yonga isse na yoye. Na lali tango sa ponge ki mega. Na banda kingo kole na yonge. Ma ina biso pona moli.
Future beings. We are sealing some of the thoughts and feelings, the vibrations of our day in what you may call a time capsule. Which itself has been sealed with cosmic love. Thank you.
biso kinga itevo bisevo nakasanga yo na mosika die bomba ngai na katia motema Bala na komi kosa mezi Na ligiona kisanga
yeje
Baboti bayan bayeba
meje
Bayeba o lingi gaye
meje
Banguna bayan kasoni
meje
Basa kinga pona yon
meje
Totika bango basara Bako sala nyoso sepamba Yangana yosuka na nzambe Lokola wangana mipesi Iwa mama gana kosama
Eva
Bango basala, bako sala nyoso sepamba Yangana yosuka na nzambe Lokona wangana mipesi Liwa mama ngana kosama
Linda, 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 que yo canto. Me vo, que yo canto aquí. Porque ya so canto cha 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 si. Ne yo linda y revolucione. O mate caño no quer. Linda noche. Porque ya so canto cha 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 si. Linda noche, linda, 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 que yo canto. Me voy, oh, qué linda. Linda, 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 que yo canto. Me voy, es sabrosito. Linda, 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 que yo canto. Me voy, oh, querida. Linda, 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 que yo canto. Me voy. Linda, 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 que yo canto. Me voy.
Thank you.
Bye. singenge yangu bolingo nezali etu ngango na yangu etali ndenge ya bolingo wana nalukite na lembi na mukilimba la moko ndeo singenge yangu.
Thank you. Arsène Dionke Awei
Arsène Royo
Mwana ya Lipopo Utu ekoma Utu ekoma mama Utu yo ya mawa
Zokande bolingo yanga inaye Butumine ingana laliteo Nakanisa mepe lokola limwengaye Zokande mobembo ye asali Eka musinga lokola na meminyongo Zokande bolingo yanga inaye Tumine ingaina laniteo Natani samepe ilokola limwengaye Nzokande mobembo ye asali Eka mwisinga ilokola na meminyongo Nzokande bolingo yanga inaye Mepe ozonga, ozonga, ozonga Mepe ozonga, ngaya wa motema Mepe ozonga Gaya wa mabanzo Zonga no kie Zonga no ki Zonga no ki
Mepe ozonga, ozonga, ozonga. Mepe ozonga, gaya wa motema. Mepe ozonga, gaya wa mabanzo. Zonga no kie, zonga no kie.
Wayo makila mabe.
Miguel. si ta ta clarita ma wey yo rien pero veración Mariana la mare.
Thank you. Vintage Bane Podcast.